music blog. Just a boy.
Let's make magic.
Running it.
Let's go. Yeah, nali kuteme nobody you fucked up. Watowo mutima wapiamo sharp sharp. Number one fanda chitalaka. Ulefolo ntumi nataputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire na nkwekuno ni web of your ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of your ex. Iwe na negare ya kwamo wow. Yo, ex. This could have been us but tunaitaya. Love utina manga unaipwanya. No gani za nizesela pamiala. You said our love was fake yenze kamwala. Hello nishini na pampamu. Na kupasa mutima iwe wanita lukamu. Wapiamo wachenjeresa. Chibanda china kutenga futi cha kubweresa. Ndaba wavera nichita fine fine. I leveled up niweneka fine fine. You saying we should hang out. Ndine vova la pepa yuma I can't hang out. Wale wale nkatinga lyosenga na kutumina. Ati yali mistake paku insumina. Asembe che umvela veni mvela. Asembe ve ukamba suvi mvela. Wanvela yeah. Nali kuteme nobody you fucked up. Wantogo mutima wapiamo sharp sharp. Number wa umfande chitalaka. Ulefo lento mina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire na nkwekuno ni web of your ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwena negare ya kwamo ni web of your ex. Iwena negare ya kwamo wow. Yeah. Inadiri ta number so nipunda who's this. Nafaka muntu pastete ya sufusa who's this. It's none of your business. Mutima wako naona suri pa peace huh? You telling me you miss the old days. Love life yako niyogeza. Tezo konda na chabe tubo. Manje hapa nina kufaka kukumbo wo. I thought you said you found someone better. Wazako banani bia samo data. Nishine mwine I moved on. Mwaona manje maeso bantu yene ba maleta. Walenka nalio senga na kupapata. Windwala mkweshi wana kupapata. Asembe che umvela veni mvela. Asembe vya ukamba suvi mvela. Wanvela yeah. Nali kuteme wow. Nobody you fucked up. Wantogo mutima wapiamo sharp sharp. Number one mfonde chitalaka. Ulefo lento mina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire na nkwekuno ni web of your ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwe na negare ya kwamo ni web of your ex. Iwe na negare ya kwamo kwamo ex. Anitumila mafona tu should link up.
Link up!
Iwe! Ah, wow. We don't do that here. But you miss the way you used to hug me. Hugging a transformer on my lights.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Yeah, nali kuteme nobody you fucked up. Wantogo mutima wapiamo sharp sharp. Number one mfonde chitalaka. Ulefo lento mina taputapu. You are just my ex. Winjipusha uwa njishire na nkwekuno ni web of your ex. Gawasanga ndajirisha ulezanda. You are just my ex. Iwena negare ya kwamo ni web of your ex. Iwena negare ya kwamo kwamo ex. My boy Fashion Sakala. My boy Ben Banda. Mr. Samuel Muzata. Managers Mr. Christian. My boy Don Stu. Rigani Atishan. Couple of swag is in the view view.
Danny Music Blog.
Perfect.
Yes, a boy.
Chris Bualika. Trinidad.